Show Scuba. Aye, soften half twice.
Uyaklima wena ngekuplume nami gas. In your own hood angisaringi masikwila mikas. As I say East Rand Thokoza's finest. Buzwa la istrad ngoba ngiphethe lonke file it. R to the A-S-H-I-D. Akekho omunye ofana nami vele leyo IG. Ngabuza noma ubani, I'm the real OG. Grootman so ispan shayelwe jardin. Njengabo garden boy abumgunda jan. Ngishaye overall namahumusham. Kudliwa ukolok and olwesihlan. U7 ipop, uthanda ungathanda. Kusazu ground isidorop, ngikujikise malokosh. Ngimanzise iscrop lap, bese ngithi ukoro. Keep isinkwe siyicras, ushibe ngobolon. Mase ngiqeda ukukutap, izinja zikudonora.
Gratis ngabo Hector Peterson Ringo. Sibhala ama 16 ayenza uJune ube ne-freedom. But le game igolithi, lathi sibheke i-tiro. The door is over, bashiya kanti soloba more. Mafuni beef, keep inkomo, zohlinza more. Basazothukwa ngidiliza iGomora nesojoma khona. Sazobhoda khona, sazoqhaqha kuqoqoqo. Sibhoko ziphokola, isiphongola, sibhanga nokhonkola. Bathi flow yababa, indaba seniqala ukungiphuza inyongo. Bathi mina odala ingozi njengo-driver bamabhola. Sangakhali ichibo ngokukhali icilongo. Sikwenze konke mase sikuphi ibhifi namasimu. Sengiki nobulonge, ngusikiswe ghetto. Mani ngibona nibona isibalo. Iphilisi kashemba, mani ngibona nibona umdanso. Ngidikhizi kwithothi ma ubhayiza, ngithathe imali angani ngi-big five. Ngingedwa ma ungibona ushawa isilwane. Itshela ngami. Singamapantula sonke lana sihlangene ngokujabula. Oh oh la ngamaliphuma cha athi ngitshela. Singamapantula sonke lana sihlangene ngokujabula. Firi ilanga maliphuma.